Masheri koko, madanga tuchape viboko. Meseji bobo, zima tuwa komo we komo. Masheri yo koko, nipe nijirie vinono. Tuwa pevi apo, unizalie watoto. Wetuliza bo, ujana ni maji ya moto. Hawafuni wa mo, sokolo wa nini makolo. Wetuliza bo, na tuwe makini walai. Kweli wewe wapeke, acha mini jigambe. Nimeloa tepe tepe, akili mbili kasoro. Umenipunguza wenge, paka tunafanana. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pini, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Washamba wanaona gere.
Shika moyo mkataba, walete choko choko unakaba. Umenitisha mijini mahaba. Nyoka tuli pangoni,
pangoni, pangoni.
Akikona sikia honi. Teze wanisake kwa tochi, wateseka wanasaga magoti. Bendera inusu mlingoti, kama kesi wa kupeleke kwa koti.
Najinenepea, ameridhia. Nakula kisela, kisela, kisela. Kidaluse, daluse,
panda.
Daluse, daluse,
shuka.
Daluse, daluse,
panda, panda.
Daluse, daluse,
shuka.
Tumba kibo, kibo, kiboko boko, kibo. Tumba kibo, kibo, kiboko boko, kibo. Bebe mindo ni shakwele, shakwele, shakwelewa. Piga pini, piga ndele. Tusonge mbele kwa mbele. Washamba wanaona gere.
Kikangupu. 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 Kikangupu.